Niko na vibe na ni vibe moja genje. Na feel happy, na feel calm nati. Ukiona mina floss jua niko makutani. Party after party manze hiyo ni utani. Niko na vibe na ni vibe moja genje. Na feel happy, na feel calm nati. Ukiona mina floss jua niko makutani. Party after party manze hiyo ni utani. Niki katika, katika zimenishika. Ni weekend na nimeshika mzinga. Niko here here na uyo dema na nilenga. Nishatu wa stress check vile nina ringa. Chuleo nina ganji,
it's a vibe.
Lazima niwe maji,
it's a vibe.
Vibe any day, vibe every day.
Vibe
any day, vibe every day. Na feel fiti, leo si kama jana. Mungu ananipenda, leo kuliko jana. Dhambi tumefanya, mingi sana. Temptations, leo mingi bana. Madem wanapenda banana. Machalina wanapenda game ya kitanda. Wee, hii si kandanda. Ta designer, madem kupanda. Haujava zidi, we utabland. Alafu badai, we uanze kuanda. Ukisema venye life yako ni kama Jomigori, amoso uu. Un ema wonu. We urumildu, gima wacho. Enadier oka wonu. Manya kachop nyaka sondu. Timbe manye nyaka chakodu. Anapingo wachisaru wa manyaru. Nyaka bed ni otio ginyaru. I'm a lover of life and wherever I go I brighten the place. Three words I fear the most and I know you do too. VCT, Boni F, YouTube, man, check out my TV. Niki katika, katika zimenishika. Ni weekend na nimeshika mzinga. Niko here here na uyo dema na nilenga. Nishatu wa stress check vile nina ringa.
Chuleo nina ganji,
it's a vibe.
Lazima niwe maji,
it's a vibe.
Vibe any day, vibe every day.
Vibe
any day, vibe every day.
It's a Friday ni weekend imeingia imeland. Walaini likuwa nimetegea kwa ham. Boni fanya tekelo tunakunywa kwa jug. Julo nimejibeba manze vile inafaa. Inafaa nikigia mnaniita mheshimiwa. Unilete pombe na asali na maziwa. Pia nina vibe manze si ya kawaida. Mtajoje kando kuna manzi na meiva. Weta chapo meza na mizinga na mabia. Ili tuto ya stress na tuchome mbaka liva. Watu wapige shot yende cheni kirudia. Nochungi pia kubleki chumanzi usaibiwa. Kama kawa sija ikosa form za mapenti. Dark skin, chocolate, ata ikuwe light skin. Bile niko high nina nice night tempo. Niko katikati na zungu kwa na rainbow. Niko na vibe na ni vibe moja genje. Na feel happy, na feel calm nati. Ukiona mina floss jua niko makutani. Party after party manze hiyo ni utani. Niko na vibe na ni vibe moja genje. Na feel happy, na feel calm nati. Ukiona mina floss jua niko makutani. Party after party manze hiyo ni utani. Niki katika, katika zimenishika. Ni weekend na nimeshika mzinga. Niko here here na uyo dema na nilenga. Nishatu wa stress check vile nina ringa.
Chuleo nina ganji,
it's a vibe.
Lazima niwe maji,
it's a vibe.
Vibe any day, vibe every day.
Vibe
any day, vibe every day.